anointed prince, anointed joy, and anointed grace.
The anointed family singers.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Aha, also on the beat.
Mama, 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 mama.
Chikristu, chatu tibiriva munoli vesikia. Chikristu, chatu tibiriva munoli vesikia. Chifukwani, chifukwani, chifukwani. Nikaliposiva Yesu nenzo peza mavuto. Nikaliosiva mbuye mavuto ninayaona. Ninalipeko lilila ono nazipeza mumavuto. Ninalipeko kwatila ono nazipeza mukulila. Kwa mene ninamuziva ninaziva nolivesikia. Nikapeza mavuto niziva azasova. Kwa Yesu kulipe kukangiwa. Andiye kulima yanko, kwa Yesu kuliberuzi, mubale wanga, joina Yesu, eh. Chikristu, chatu tibiriva munoli vesikia. Chikristu, chatu tibiriva munoli vesikia. Chifukwani, chifukwani, chifukwani. Chikristu, chatu tibiriva munoli vesikia. Mubale wanga osa yesa kubwele lambuyo. Na chikristu chako wili nile chape Yesu. Kipeza umoyo muli Yesu. Kipeza kusangalala muli Yesu. Ukabwele lambuyo suzi wazo bwela mava. Yesu anga bwele lelo, Yesu anga bwele mava. Limba muchi Kristu iwe mubale wanga. Upile Yesu ndiye kuli yanko yako. Ukabwele lambuyo unga fele na muchimo. Chikristu chatu tibiriva munoli vesikia. Chikristu chatu tibiriva munoli vesikia. Chifukwani, chifukwani, chifukwani. Chikristu chatu tibiriva munoli vesikia. Chikristu chatu tibiriva munoli vesikia. Chifukwani, chifukwani, chifukwani.
Na kubwele lambuyo mulimwe. Yawe ngangale zo futa zibwele mumoyo. Nizalimba no ima mwainu muzonse.